Neno kusema ingawa bebe nataka kwa vingine ma unachotaka nianze mikusema
you baby girl ukiniji
nakupenda
you baby girl ukidansa
nakupenda
ila nachojibu mdomoni nasopata nasema chumba choni we dada mina niumiza we dada sijamaliza mbona kata simu please usikate ma
hey hey hello ma Ile kila time nakonda Ile kila time nakonda Nagaza kama kukupata ntaweza Kisigani kukweleza Au misiji kubembeleza Usinikata utaniumiza Na kupenda kukutenda sitoweza Haloma Ile kila time nakonda Ile kila time nakonda Nagaza kama kukupata ntaweza Kisigani kukweleza Au misiji kubembeleza Usinikata utaniumiza Na kupenda kukutenda sitoweza
Kwenye patu mekuju mependeza Kwenye patu kanyomba mikucheza Tuka dance na machu melegeza Uli niyomba kaficha kukweleza Unanimaliza baby mina kweleza Mina kubembeleza baby you baby come Ila nataka ni tuende kwa ana Yani tuende na kwetu baby you baby come We dada Mbona niumiza, we dada Sijamaliza mbona kata simu Please Usikate ma
Hey, hey, hello ma Ile kila time nakonda Ile kila time nakonda Nagaza kama kukupata ntaweza Kisigani kukweleza Au misiji kubembeleza
Usinikata utaniumiza Na kupenda kukutenda sitoweza
Haloma, ile kila time nakonda Ile kila time nakonda Nagaza, kama kukupata taweza Kisigani kukweleza Au misiji kubibileza
Usinikata utaniumiza Na kupenda kukutenda sitoweza